Sebuke soso, chacha soso. Siapa nganike manje? Oh
hey,
oh.
ngilandele intshebeke lapha phansi kuma-TLP House. House umhlala kanjani?